ABCD, EFG, you check element, OPQ, RSTU, BW, XY, XYZ.
Kiza. In a true story.
Mbona kanisaidia, mie nikanusurika, kupoteza nikapigwa na mutwa, mzigo nanitautua. Mbona kanisaidia, mie nikanusurika, kupoteza nikapigwa na mutwa, gharama nanitalipia.
Sikiliza nikwambie, yaliyo nisibu mimi, hey. Karibia ujione, sijekasema nisuga hiyo. Mimi sina pesa, japo minasaka hera. Sikujua ukarimu wangue, utaniletea bara. Sikujua ukarimu wangue, tanifanya minifungwe pingu. Sikujua ukarimu wangue, tanifanya minirarejea.
Mbona kanisaidia, mie nikanusurika. Kupoteza nikapigwa na butwa, mzigo nanitautua. Mbona kanisaidia, mie nikanusurika. Kupoteza nikapigwa na butwa, gharama nanitalipia.
Jela, jela, maisha jela ni ngumu. Mie siwezi, mie sirali, usingizi mie sipati. Betulia kwenye hali, hali isiyo na kujali. Kila mara kijana amka, hesabu nayo kuchukuliwa. Naomba tuonge, siumize mi mwana mwenzio. Naomba tuonge, gala mtima wangu tulie. Naomba tuonge, bora unitesa hadi na si mwenzio.
Bora kanisaidia, mie nikanusurika. Kupoteza nikapigwa na butwa, mzigo nanitautua. Mbona kanisaidia, mie nikanusurika. Kupoteza nikapigwa na butwa, gharama nanitalipia.
Mie mwenye sina hela, na umeniweka jela. Nipe nafasi nisake hela, kwa ukarimu kakufanyia kazi. Naomba tuonge, nisikize. Naomba nisikize, nisikize. Naomba mimi mwana wa mwenzio.
Mbona kanisaidia, mie nikanusurika. Kupoteza nikapigwa na butwa,
kashindwa kusire.
Mbona nitautua. Mbona kanisaidia, mie nikanusurika.
Kashindwa kusire.
Kupoteza nikapigwa na butwa, gharama nanitalipia.
Naitingo jo kweli, ma innocent ndio twaumia.
I am innocent. I say I am innocent. Let me tell you, my dear brother, I am innocent. Innocent. I am innocent.